galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa khamiis bisha oo Janaay ay tahay 11 sanadka 2024. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: dowladda federaalka ee dalkan Australia oo warar dheeraada ka soo saartay colaadda ka socota Papua New Guinea; Jody Bellier ayaa xisbiga Labour-ka u matalaysa doorashada gaarka ee federaalka ee ka dhacaysa deegaan doorashada Dunkley; ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay in dowladda federaalka ah aysan aaminsanayn in muwaadiniin Australiana markaasi uu dhib ka soo gaaray ama ay ku xaniban yihiin dagaal colaadda ka bilaabatay Papua New Guinea. Dukaamada ganacsiyada magaalada caasimadda ayaa la weeraray, dabna la qabadsiiyey, waxaana la soo sheegayaa inay dad ku dhinteen kadib markii boolisku shaqo joojin sameeyey iyagoo ka cabanaya mushaarooyinka. Jory Bellier ayaa loo magacaabay inay noqoto musharaxa xisbiga Labour-ka ku matalaya doorashada kursiga federaalka ee Dunkley ee ku yaalla gobolka Victoria laga qaban doono. Ms Bellier ayaa waxa ay aasaastay koox u doota haweenka oo la yiraahdo Women's Spirit, ururkaas oo caawiya haweenka dhibaataysan. Doorashadan gaarka ayaa waxaa sababay geeridii xildhibaanadii Labour-ka Peter Murphy oo bishii December geeriyootay kadib markay cudurka kansarka la tacaalaysay muddo dheer. Xildhibaanada madaxa bannaan Allegra Spender ayaa dhaliishay xisbiga isbahaysiga kadib markii hadalkooda laga dhadhansaday in yoolka cimilada ee 2035 ay adag tahay in la gaaro. David Littleproud oo ah hogaamiyaha xisbiga Nationalka iyo xubno ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa su'aal geliyay baahida loo qabo in sanadka 2035 la gaaro yoolka yareynta wasaqda hawada lagu sii daayo oo la gaarsiiyo 70% ama in ka badan. Guddoomiyihii hore ee gobolka New Jersey Chris Christie ayaa ku dhawaaqay inuu soo gabagabeynayo ama joojinayo ololihii uu ugu jiray inuu noqdo musharaxa madaxweynaha xisbiga Jamhuuriga ee doorashada 2024. Tan ayaa imanaysa markii ninkan uu ku guuldareystay inuu taageero u helo ololihiisii ku salaysnaa inta badan dhaliisha siyaasadihii iyo shaqsiyadda Donald Trump. Duqeymaha Israa'iil ay ka wado bartamaha iyo koonfurta Gaza ayaa sii kordhay. Tan ayaa imanaysa inkastoo Israa'iil ay ballan qaaday inay hadda weerarradeeda u gudbinayso kuwo si gaara goobo gaara lagu beegsanayo ee aysan duqeymo guud samayn doonin. Waxaa walaac gaara laga qabaa mid ka mid ah cisbitaaladii ugu dambeeyey Gaza oo shaqeynaya oo la yiraahdo Al Aqsa, halkaas oo shaqaalaha caafimaadku ay walaac ka qabaan dagaal goob ku dhow cisbitaalka ka socda. Saadaasha hawadana magaalada Melbourne maanta waa qayb ahaan daruur iyo 25, Sydneyna waa roobab iyo 29 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 67 senti oo lacagta Mareykanka ah.